talowgu badan igu reebtay talowgu badan markaad isalaantay laysa sahwiyo igu reebtay talowgu badan igu reebtay talowgu badan Saban saban kuwada sitet bari la isawir sidi adu ekay sidi adu ekay la isawir sidi adu ekay sidi adu ekay sababtana adiga ka sara masi ankaro illa an kusugo anigo adiga kusugo cheran kusugo sababtana adiga nukhasara masi ankaro illa an kusugo anigo adiga kusugo cheran kusugo labasiman midisada midisada sidee kula tahay su'aashani safiyay kula tahay su'aashani
ereyadii cabdillaahi cawlo laxankii mustafa kiiko muusigii sheego iyo cabdiwahaab codkii walaalahay swiden
fuwaad omar
sababtana adiga wax ka saara ma sixan karo ilaa aan ku sugo anigu adiga ku sugo jeeran ku sugo laba siman midisada midisada sidee kula tahay su'aashani safiyay kula tahay su'aashani